bannakibiina ku ludda oluwabula gavumenti ya kuno aba People's Front for Freedom PFF basabye paalamenti okusigala ng'ewa ekitiibwa ebirowoozo bya bannayuganda naddala nga tennayisa bbago ery'etteeka erya obwetengerere 2026. Bino nno bizzeewo nga paalamenti olunaku olw'enkya esuubirwa okufuna ebbago lino era erisomerwe omulundi ogwokubiri sinakindi n'ogwokusatu wakati nga bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okukaaba olw'ebbago lino lye bagamba nti ligenda kulinnyirira eddembe ly'obuntu. Aba PFF bagamba nti ng'oggyeko okulinnyirira eddembe ly'obuntu eddembe ly'ebyenfuna n'ensonga endala ez'enkulaakulana nazo zirina okutunuulibwa mu bbago lino. Ng'ayogerako ne bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina kino amyuka ssentebe w'ekibiina kino era omubaka akiikirira Buikwe South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Dr. Lume Bayiga atendereza bannayuganda abeebuuziddwako ku nsonga eno abavuddeyo ne basigala nga bayimiridde ku nsonga yaabwe era ne bateerya. Era alaze obwennyamivu olw'ebyo ebyabaddewo olunaku olw'eggulo mu nsisinkano eyabadde emunyonyo wakati ng'abakulu okuva mu kakiiko ak'ekipooli akaateekeddwawo okwongera okwetegereza ebbago lino nga batudde okufulumya alipoota eyawamu ate bo bennyini ne basigala nga bakubagana empawa. Kati ono agambye nti paalamenti teyina kwekkiriranya wabula eyina okukimanya nti bannayuganda ebirowoozo byabwe bye bawadde bya nsonga.
What we gather is that the chairman of the committee came and wanted to have the members sign it without debating each of the sections of the report to come out with a united report. So we saw some excerpts of the site, which is really unparliamentary, but we congratulate those who felt that it was improper for a chairman of the committee to come out to coerce them to sign a report which they had not debated. We want to congratulate them. I think this report will be brought to parliament, probably with a minority report, for those who did not concur with the main report.